isbitaalka Samakala waliba uu soo kumidayaa xarumo caafimaad ee ku jira dalka walibana uu soo xarun u soo kaliyaa magaalada Muqdisho tan lamaad oo hadda la hirgeliyay magaalada Baydhabo si iyo dadka markii hore adeegadaasay yoonka Bahjari Muqdisho meelun yoonka helanga Fadima Ibrahim Bare oo fursada shaqo ku helay isbitaalka Samakala iyo ku hadalay dareenshe iyo sidii aan ka faraxsan tahay shaqadunga
waa walil dhanka faraha in Baydhabo ninka fur mayba kumid tahay ardad oo sanadkan ku qalin bedelatay jaamacadda Baydhabo Baydhabo International University BAU oo dibaanta martagayna hay nursing oo aanu ku heli fursadan weelada in aan isla nursing ki aan Samakala shaqo ku hel waa arin aad farxad aan leeyahay mayba aan ka baagay isbitaalada kale oo magaalada ka yaalan in oo dhalinyarada wadan shawalka bardeeg in fursado amal SCN bulshadiyumka adeega wax tarnaan ka saaran
Aadan Cabdi Bare ahna agaasimaha isbitaalka Samakala qaybta Baydhabo iyo ku warbiya sababta sheentay iyo meelin iyo ku furan iyo adeegada uu soo qabado isbitaalka.
Maysinka bishaareeyaan ee Samakala Hospital Baydhabo in dhaqaatiirti la sugaay kooya waana rajaynayaa insha Allah in muddo kooban ay dhaqaatiirta barashada ugu doonaan. Barashada insha Allah si toos ah ku hawlgalayaan isbitaalka sida dhaqtarka cudurada guud iyo dhaqtarka neerfaha. dhaqtarka magalka dhaqtarka awlaada blaanta kulu joog inay si toos ah kool galaan ilaahay idin shay may rajaynahay dhaqaatiirta kale oo sida kobayoon aan roogu doonto inay ku faa'iideysada waana rajaynayaa ilaahay idin shay inay oo walbada caafimaadka magaalada Baydhabo dhaqaatiirta iyo isbitaalka Samakala walbada ku bedel doonaan dabcan magaalada baahdiye walwada ogi laakiin may rajaynayaa dadka oo ku qabado doona oo isbitaalada magaalada Kiyaalo kumida inuu nagado doona baahiyaha barsha uu inuu daboolo doona ilaahay idin jeey dhamaan dadka deegaanka meelaha ee aan maasantin waan rajaynayaa in reerkan furga badgaan reer Baydhabo inay daawo tayo leh iyo dhaqaatiir ku wala tilaba inay noo helo doontaan isbitaalka ee Baydhabo ku fursad ku damaytay buu ahaa midoon aragne in boosas badan binaawin sida dhaqtarka wulaad oo kale ee muhiim lankeeyay dhaqtarka magaalka oo kale ee muhiim lankeeyay dhaqtarka oo maqaarka oo kale inay ee muhiim lankeeyay waliba timo beerashada meelanka Bahjar ee baladka Muqdisho iyo dibado in marka dadka timo beeraday inuu aan ka beerna magaalada Baydhabo iyo inuu banna meel kale marka wala aan ka muhiimsano inuu ni dhaliisa sahayd dabcan adib hindhow ha ka aragdi dad badan oo rooga meelo isbitaal ku shaqeeyahaya waan rajaynayaa in dadku ku shaqeeyaan in kubadan inuu ku shaqeeyo doona dabcan dadka deegaanka in mar walba fursado walay deegaanka la sheeyay in loo faa'iideeyo muhiimadan koowadu adina haragdi waana rajaynayaa insha Allah in dadku ku sii badan qaadato doona isbitaalka bilaaw laakiin hol badan qabado doona insha Allah
Samakal iyo waliba uu soo kumidna ka doona isbitaalada ku jira magaalada Baydhabo inkastoo wali bulshada iyo baahiyaha adeeg caafimaad iyo qabanga